Mana misi wezilia yeah. Tumepita kila kona
mimi na wewe.
No love somewhere, because I spend the time for every. You are a beauty, my one love.
You are on my one love.
Baby salali dia, michezo kitanda na kwa minia.
C'est comme un premier
semina kupenda na siwezi kukuacha. Oh na baby, sisi tunafanana mimi nawe tukiwa pamoja. Sizani nataka kitu kwako, ila nakutaka we. Kila kitu changu kwako, na njoo tupeane, tupendane tu aane. Oh na
Bye now.